Inhliziyo yami mila isifana netshe yaze ngisezwa kuwe. Noma ungahamba kulungile senganele. Noma ungangishiya kulungile angisenandaba. Hamba ke.
Change your mind.